obusungu sijjala kubuuza mukimanyi nammwe obeera omunyiivu nkabeera ntombuuza bambi mpozi nnyokooyo n'ekitaawo bambi mpozi n'abasajja ekitiibwa kyabwe bo kya muwendo onyiga katono gwe n'otanzibya na budde kuba kiri mu butonde omusajja okuba n'omukyala ate kiri mu butonde omusajja okuwa omukyala wakuba abasajja abamu temuwa abakyala ate yinjini y'abakyala bebamu abasajja singa mukiyiga nti kyabulijjo nti omukazi aweebwa kyala buli kyayoyanga omuwa ky'omulumi abambi abambi mutuwenga mulema okutuukiza mmwe kuba kiri mu butonde omusajja okuwa omukyala abambi mutuwenga mulema okutuukiza mmwe kuba kiri mu butonde omusajja okuwa omukyala kikoze bwentyo abaami musonyi we bataata abamu bawa abakyala abalala tebakimanyiko ekyo olina aba n'omukyala n'atamanya nti omukazi aweebwa omukazi n'afuma gwe n'omusaasira nno zekyo nakiraba jjuzi mambirwe nali ekawempe omwana w'ekkobe nze kyeyankola kyanyiya abasajja olunaku olwali lumu nekeera ne mugamba bwe nti kitaata yirini akazigo sirina mwami yanziramu nti nno tokitya nja kuleeta maama nange neŋŋuma n'enfumba n'enjiboobeza olwo ne nninda omwami lwalifuna ssente andeetere nno omwezi ne gugwago ne tukwata omundi kale omwami wange teyalowooza kaziiko bambi nali sipaakasamu nga siyina akasente abambi mutuwenga mulema okutuukiza mmwe kuba kiri mu butonde omusajja okuwa omukyala abambi mutuwenga mulema okutuukiza mmwe kuba kiri mu butonde omusajja okuwa omukyala mukyala w'obwa omujuza ennyo tekiba kirungi akazigo kaleeta nyinire mukyala w'omaama omukyala anyirira bulijjo yabeera omulungi nawe n'omusajja n'omulaba ng'alinga feeza abasajja mwantabula abakazi mwagala abanyirira naye okubayonja kwabalema mubadde ky'abaami olwo ne musattira nga munoonya balabika obulungi oweewuweeka nno n'omuleka ng'alinga ebisasiro olwo n'olunya beti omukyala eyenyiriza okkamala ng'ali mu kayumba ke atudde yamati enseeno n'omukwana n'omulimba bajokumuwa ebirungi naye nakkiriza olw'endabiika yo n'abisuubirwa okamala kimumala enviiri lw'osulawo ekyoleka bitaano ate n'alinda olidda n'otalekawo olwo abaami mulowooza nti abakyala tulina ebisente wadde era tukola naye era tulina okuweebwa abaami mutuwenga mulema okutuukiza mmwe kuba kiri mu butonde omusajja okuwa omukyala abaami mutuwenga mulema okutuukiza mmwe kuba kiri mu butonde omusajja okuwa omukyala buli kalungi oyo mwami wo yalina okukakuwa kuba amakulu g'omusajja yalina okuwa omukyala naye akagerako mmwe abaami kabalemye okutuusa nga muli bakodo nnyo mu abaami abaliwo ebiro bino obaamu enkanonkano guno oguliwo ogwegulesa kabaate oli ateebereza okuwa omukyala nga yamusinza ensimbi ekiwa katono kampa nkasiima nnyo ssebo kuba nsingira abagagga ng'olukumi alumpaako ssebo wakyowe mumotoka akoma kubyaye nafutale lyoka bw'omwagalira omwaka ekivaamu nga n'akagoye kabula mwabagga mu mongalo mmwe mutumye fe muntu w'abakyala abaami mutuwenga mulema okutuukiza mmwe kuba kiri mu butonde omusajja okuwa omukyala abaami mutuwenga mulema okutuukiza mmwe kuba kiri mu butonde omusajja okuwa omukyala thank you. abachala tutekeke bizigo yetago bya abachala kabinji betu ino kufuna yenna abagamba chinya abachala mubimanyi namwe anti sente ya chichala mujimanyi yetaga kajiyamba temulowoza nti twejala byokuba n'abasajja kuba wetafu nga tulowoza nti munatuyamba kikumala enviiri bw'oba oyagadde atakuyambe abeera ayagala gwe w'omukyala bw'oba omuyamba okumanya abasajja bamwera temulowooza omukyala omwagala otya n'omala omwaka wadde akayiye singa muntuwa n'emikwano singa tugikuuma naye obutatuwa n'abamuki wabaawa bagattikano abantu mutuwenga muleme okutuukiza mmwe kuba kiri butonde omusajja w'okuwa omukyala abambi mutuwenga muleme okutuukiza mmwe kuba kiri butonde omusajja w'okuwa omukyala zerwa kutesa samya bami baffe mutulabirire muntu w'ebiyonja sikugula byakulya nomanya nti olwo omukazi awedde ng'oteeka wakanga akuuma makanga ye mukyala agayonja mukazi atanyirira ng'omutadde mu maka agakuume naye bw'ayaniriza omugenyi asooka akutyamu naye bw'abeera ssatu ne gw'ayaniriza amuzaamu maanyi n'omugenyi nazuubira nti wano weetuseewe wali ebirungi amaami wantabula mugula engoye nga muzisimbye nammwe n'olutuusa mu maka olulaba bwe lutali mu nsa olwo noonoonya olulala lw'owogula nga luli olusudde lizimala mu katale wallayi nga tomanyiziyonja naffe abakazi bwe tuli naffe era tufaali bbeeya teri mukazi mubi ku nsi kuno ng'ayina ekiyonja ssebo kikazi kyo ky'osudde kassebo kiyonje okikuba eripeeya tulabe bwe kinabeera ekibigwe abambi mutwenga muleme okutuukiza mmwe kuba kiri butonde omusajja w'okuwa omukyala abambi mutwenga muleme okutuukiza mmwe kuba kiri butonde omusajja w'okuwa omukyala erimu okusooka erya nnakya tolisuulawo omuziro mmamba atedde basuula alijja nti nago gange bambi ne mmanga nzaala ayita baabirya naye mulongo maama yazaala z'omuwala faamu ebirungi bwe nti n'abantu ne beewuunya nti abijjawo ebiwooma amagezi mazaale sibyakulimba bwe yali kitange kitange ejjuma mubiru yoli eyoowummula mirembe nammwe abeebukandula batumidde mu ssaza ly'eggomba eyo gye balinziika we ndibafudde sibyakulimba nammwe abasajja ngenze nti mukuuma abakyala mubakumbe bulungi temubajuza bakyala b'eggwanga abambi mutuwenga muleme okutuukiza mmwe kuba kiri butonde omusajja w'okuwa omukyala abambi mutuwenga muleme okutuukiza mmwe kuba kiri butonde omusajja w'okuwa omukyala
music.com